ناصر Marapa wengi under 10 uwezo soda uwa naumia kimona mwanaume anapaka poda memani tri Johnny chumeka ukona machida kauli kwa ujui bas mindo tz fida huwa na lai siga kwa booth sex for free manzipo na mkunja ta kwa bathroom kaweni slim kasalim uwezi kaa humu wakunja tambua bongo fsa ni mkubwa ni msagasum uwa na chora vema ta kwa deep dark what are you waiting paka timbulo na six pack you wanna baro na me nice I wish you luck and if you think you're better than me this is a gift mother Mi wasi rap ka yule huna la kubonga kashka mondo inakufanya ule Njoo ghetto ka unataka show bure nilianza ku make chapa kabla sijajua shule Kama bio za vijiti ndoko pesha ni game ilivyoka I'm a better man, if you see me now you better run round, round. Come on, bios, I'll be getting no provision, he can't relieve your car. Nah, sio na competition kwa game hii That's why niko kwa booth wana feel free Natokea Arusha ndo mana na nita chali Navokata midundo tokumi nyuma ya fali Nikuwa kwa highway, no speed limit Niko na dem ila still bado ni virginity Na beat 16 time kwa kila mini So it's a choice nigga, either to lose or win it Na miwa si swim kwa pool Na nikiwa kwa show wana nitaga van magol Sitaji rafiki solution tana cool Umdu mesogando mana shabikia Liverpool Nikichana na chana na hau Nikichana leo kifika kesho nimesahau Waso nijua nasema na madhara Wano nijua wanasema nina sura kinyangau Kama bio za vijiti doko pleche ni game ilivyoka I'm a better man, if you see me now you better run round, round. I'm a bios, I'll be getting no provision, he can't relieve your car.
Uri kwanza kujipanga pa kwa nguta cool down Kupa sabudi mwanza ndo kwanza na rule down
Uri kwanza kujipanga pa kwa nguta cool down